is the Adventist Sabbath Mix with DJ Kez Kenya. Music redefined, grace amplified.
Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule yale Kristo kaandaa kwa walio wake, jicho halijawahi ona, lewe halijasikia, yale Kristo kaandaa kwa walio wake.
Show. We're having an amazing time here. If it's your first time, give me a thumbs up.
Mwezangu tubu leho, Yesu aache kuitana. Unayo nafasi leho, njoo kutana naye. Mwezangu tubu leho, Yesu aache kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake.
Welcome to the show. My name is DJ Kez Kenya, and I would love to welcome you. We are back. This is our second show since we got back to the season two of DJ Kez Kenya Live. I hope you're having an amazing time, and I hope that you are being very, very blessed. Asanteni sana to all of those who are watching us live on the show. Karibuni sana. Karibu sana is if it's your first time here from wherever it is in the country, in the world that you are watching us from. And if you are a regular here, give me a woot woot. I love my regular people because Tumetoka na wao mbali, mbali sana. Karibuni to the show. May God bless you and keep you as we continue to bless and praise his holy name. As you know, we start the show, of course, most definitely with a word of prayer before we move to the amazing music that God has prepared for us today. So we'll go ahead and say a word of prayer. We bless your name. Heavenly Father, we bless you, King of Glory, for allowing us to be here today. Thank you because of your love that surpasses all understanding. Thank you, Father, because since the day we were born until today, Father, you have had us in our hands. Thank you for the second season of DJ Cares Kenya Live. And thank you for all the viewers who are watching today. I pray, Father, Lord, that you may send your loving hand and your loving, Father, kind and your grace and your mercy to all the people who are watching, and that you may speak to them during this show. May your holy name be blessed, for you are worthy to be honored and glorified, for it is in Jesus' name we do pray, trusting and believing. Amen. Asanteni sana. Karibuni sana. I'm so excited to see all of you here. If you have not seen someone who is normally on this show, it's a time right now to tag them. Tell them we are live and we are here to cause business, unusual business in the house of God. Tunahakikisha kwamba mziki wa Mungu and the gospel goes as far as possible. Yeah? Tunafanya hivyo kwa sababu we are thankful to God for all the love that he has given us. And because of that, mimi kama mwanawake, siogopi, najua naweza. So mimi nafanya my part and he does his part. And if you believe that too, let's do this. We're taking it nice and easy as we start. Yes, tunaanza hapa na Revivers Ministers wakiwa nayo anaweza. I want you to tag them. We want to appreciate the choirs. Let's do this.
Zako umemsahau Mungu wako unajiona waweza yote lakini kumbuka Mungu ni muweza yote pita katika pita zako umemsahau sahau Mungu wako unajiona ya kwamba wewe waweza yote lakini kumbuka Mungu ni muweza yote anaweza anaweza yote hakika Mungu wetu yeye ni muweza Sha wana Israeli jangwani hata baharini anaweza anaweza yote hakika Mungu wetu yeye ni muweza aliwafusha wana Israeli jangwani hata baharini anaweza
An amazing Sabbath to you all. Tutavuka, tutafika, in the mighty name of Jesus. We do this.
Walivuka bahari, Waisraeli toka Misiri. Walivuka, wakapita, jina la Bwana lipate sifa. Nasi leo wenzangu, tutavuka bahari. Tutavuka, tutapita. Jina la Yesu lipate sifa. Walivuka bahari, Waisraeli toka Misiri.
Mix with DJ Kez Kenya. Music redefined, grace amplified.
Nasi leo wenzangu, tutavuka bahari. Tutavuka, tutapita. Jina la Yesu lipate sifa.
This is the Adventist Sabbath Mix with DJ Kez Kenya. Music redefined, grace amplified.
Jamani wenye nguvu waseme nini maana neema ya Bwana bado ipo. Watoke watangaze habari maana Bwana yu mlangoni. Jamani wenye nguvu waseme nini maana neema ya Bwana bado ipo. watoke watangaze habari, maana Bwana yu mlangoni, hakika hawatakawia dhambini tena. Walioonywa na kubadilika watazame mbinguni, watainuka waone Bwana wa mbinguni, waseme mioyoni mwao, huyu ni Bwana Yesu, hakika hawatakawia dhambini tena. Walioonywa na kubadilika watazame mbinguni, watainuka waone Bwana wa mbinguni, waseme mioyoni mwao, huyu ni Bwana Yesu.
Ebeth Mix with DJ Kez Kenya. Music redefined. Grace amplified.
Tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemu.
Tunakaza mwendo, we're going.
Kaza mwendo tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemu.
ya wana Israeli. Farao kauliza mnakwenda na nani? Tunaondoka na watoto wetu wote. Je, wewe ndugu leo waenda na nani? Safari ya wana Israeli. Farao kauliza mnakwenda na nani? Tunaondoka na watoto wetu wote. Je, wewe ndugu leo waenda na nani?
Tunakwenda
sisi na jamaa zote.
Tunaondoka
sio kwetu,
tumechoshwa,
tumechoshwa na tabu zake.
Tunakwenda,
tunakwenda juu mbinguni.
Tunakwenda
sisi na jamaa zetu zote.
Tunaondoka
sio kwetu,
tumechoshwa,
tumechoshwa na tabu zake.
Tunakwenda,
tunakwenda juu mbinguni.
Thank you for joining me. This is Cohen on 30. A big shout out to Mr. Nee Music Group for this amazing tune and Kurasini Choir, of course. Hey!
Dunia leo inatuguliza, hizi raha zote mnamuachia nani? Mbona mwaishi maisha ya dhiki shida, na sitwasema hayo yote ya kitambo. Dunia leo inatuguliza, hizi raha zote mnamuachia nani? Mbona mwaishi maisha ya dhiki shida, na sitwasema hayo yote ya kitambo.
Tunakwenda
sisi na jamaa zetu zote.
Tunaondoka
sio kwetu,
tumechoshwa,
tumechoshwa na tabu zake.
Tunakwenda,
tunakwenda juu mbinguni.
Tunakwenda
sisi na jamaa zetu zote.
Tunaondoka
sio kwetu,
tumechoshwa,
tumechoshwa na tabu zake.
Tunakwenda,
tunakwenda juu mbinguni.
Tunakwenda
sisi na jamaa zetu zote.
Tunaondoka
sio kwetu,
tumechoshwa,
tumechoshwa na tabu zake.
Tunakwenda
juu mbinguni.
Tunakwenda
sisi na jamaa zetu zote.
Tunaondoka
sio kwetu,
tumechoshwa,
tumechoshwa na tabu zake.
Tuishi hata sekunde moja tu bila uwezo wake Bwana, haiwezekani kamwe. Mikono yake juu yetu, adui asituangamize. Ni mwaminifu Yesu, ahadi zake za kweli. Ni mwaminifu yeye,
ni mwaminifu Mungu wetu.
Abith Mix with DJ Kez Kenya.
Shambani Edeni, tengeneza tope kama kwa kipofu, kaufinyange tena moyo wangu Bwana. Kuta zilizobomoka simamisha tena, umba tena mawazo yangu Bwana. Ni waze ya mbingu tu e Bwana, Bwana finyanga, umba tena kama zamani. Nilipobomoka Bwana, umba tena viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mie nitope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako. Nilipobomoka Bwana, umba tena viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mie nitope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Ni
iangaze tena mwanga wa mbingu kwa utukufu wako.
Are you enjoying being in the presence of God? Tell me, what's your favorite TBT song? Yangu ndio hii hii hapa. Anabadilisha Iringo SDA Church. Niambie pale kwenye comment section.
Walimtafuta Yesu, walipata badiliko, walipokea uwezo.
Weza kuishi na mimi kajibu wewe wajua Bwana. Toa unabii ya mifupa hii enyi mifupa mikavu. Mungu anasema na mifupa nitaiweka pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi nilivyoagiza. Mtajua kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Mifupa yaweza kuishi na mimi kajibu wewe wajua Bwana. Toa unabii ya mifupa hii enyi mifupa mikavu. Mungu anasema na mifupa nitaiweka pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi nilivyoagiza. Mtajua kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Hata nilipotoa palikuwa na mshindo mkuu. Mifupa mikavu aliposikia wakasogeana, wakagundua kwamba ni Mungu anasema nao. Enyi mifupa mlio kanisani, sikieni neno. Hata nilipotoa unabii palikuwa na mshindo mkuu. Mifupa mikavu aliposikia wakasogeana, wakagundua kwamba ni Mungu anasema nao. Enyi mifupa mlio kanisani, sikieni neno.
yenu imekauka, matumaini yenu yamewapotea. Mmekataliwa mbali na Mungu, enyi mifupa mikavu. Nitafunua kaburi yenu na kuwatoa ndani ya kaburi. Nitaweka roho yangu ndani yenu, nani nani mtajua kuwa mimi ni Mungu wenu. Mifupa yenu imekauka, matumaini yenu yamewapotea. Mmekataliwa mbali na Mungu, enyi mifupa mikavu. Nitafunua kaburi yenu na kuwatoa ndani ya kaburi. Nitaweka roho yangu ndani yenu, nani nani mtajua kuwa mimi ni Mungu wenu. Hata nilipotoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu. Mifupa mikavu waliposikia, wakasogeana, wakagundua kwamba ni Mungu anasema nao. Enyi mifupa mlio kanisani, sikieni neno. Hata nilipotoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu. Mifupa mikavu waliposikia, wakasogeana, wakagundua kwamba ni Mungu anasema nao. Enyi mifupa mlio kanisani, sikieni neno. Kila siku napambana nifike mbinguni kwa Baba. Safari ya shida na vikwazo vingi, lakini bado ninasonga mbele. Adui mwovu ananivuta nyuma, na Yesu kulia anipigania. Sitayumbishwa wala kutikisika, safari yangu lazima nifike. Kila siku napambana nifike mbinguni kwa Baba. Safari ya shida na vikwazo vingi, lakini bado ninasonga mbele. Adui mwovu ananivuta nyuma, na Yesu kulia anipigania. Sitayumbishwa wala kutikisika, safari yangu lazima nifike. Sitaogopa yajayo mbele yangu, mimi najua malengo yako mwovu. Aliye ndani yangu alikuwepo tangu mwanzo. Ni Bwana wa mabwana, katika giza nene tunduni mwa simba, yeye yuko nami siku zote. Sitaogopa yajayo mbele yangu, mimi najua malengo yako mwovu. Aliye ndani yangu alikuwepo tangu mwanzo. Ni Bwana wa mabwana, katika giza nene tunduni mwa simba, yeye yuko nami siku zote. Mimi naburudika, burudika moyoni, ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu, mimi naburudika, burudika moyoni, ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu. Miaka mingi nilimtafuta Yesu, sikupata wa kufanana naye. Sasa moyo wangu unaburudika, nimempata Yesu. Moyo wangu ni furaha tele, nimempata Yesu. Nimempata Yesu. Mimi naburudika, burudika moyoni, ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu, mimi naburudika, burudika moyoni, ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu. Vitu vyote ni sawa, ni sawa panapo upendo. Hata mbinguni juu, mbinguni
panapo upendo. Vitu vyote ni sawa, ni sawa panapo upendo. Hata mbinguni juu, mbinguni panapo upendo. Vitu vyote ni sawa, ni sawa panapo upendo. Hata mbinguni juu, mbinguni panapo upendo.
Kisibanduke kabwe kabwe nimekwama kwako. Walimwengu wanashangaa, wameniona nikipenya nikisonga mbele. Japo nitakiswe niumbishwe ninadumu kwa Bwana. Japo nitakiswe niumbishwe ninadumu kwa Bwana. Mimi sitoki sibanduke kabwe kabwe nimekwama kwako. Walimwengu wana shangaa, wameniona nikipenya nikisonga mbele. Japo nitikiswe niumbishwe ninadumu kwa Bwana. Japo nitikiswe niumbishwe ninadumu kwa Bwana. Mimi sitoki sibanduke kamwe, njia zako nitafuata. Nyayo zako zitanielekeza, japopanda shuka shambani kwa Bwana, macho yangu ni kwa Yesu. Japopanda shuka shambani kwa Bwana, macho yangu ni kwa Yesu. Mimi sitoki sibanduke kamwe, njia zako nitafuata. Nyayo zako zitanielekeza, japopanda shuka shambani kwa Bwana, macho yangu ni kwa Yesu. Japopanda shuka shambani kwa Bwana, macho yangu ni kwa Yesu.
DJ Kes.
Kuna jambo moja nanipa faraja ninaposafiri duniani. Mwokozi wangu Yesu yuko upande wangu, hata nini na hadi mwisho. Kuna jambo
sema, sema,
ninaposafiri duniani.
We doing this, praising God.
Yesu yuko upande wangu, hata nini na
hadi mwisho. Anafanya nini, sema?
Ananisikiliza, ananisikiliza, aelewa shida zangu.
Anafanya nini, claim it.
Ananisikiliza, ananisikiliza,
Mwokozi ananisikiliza,
aelewa shida zangu. Ananisikiliza.
If he listens and he has promised that he's always there for you, all you have to do is ask and you will receive. Knock and the door will be opened for you. Seek and you shall find him. What is stopping you today from doing exactly that? And he has promised that he is listening. As the song says, sing with me.
Mara nyingi nimezama kwenye mawazo, nikifikiri shida zangu. Lakini nimepata jawabu tosha ya kwamba Yesu anaweza. Mara nyingi nimezama kwenye mawazo, nikifikiri shida zangu. Lakini nimepata jawabu tosha ya kwamba Yesu anaweza. Ananisikiliza, ananisikiliza, aelewa shida zangu. Ananisikiliza, 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 aelewa shida zangu.
Thank you.
PJ Kes.
Utarudi nyuma je.
Njia ya kwenda mbinguni ina vikwazo tele. Wengi wamechoka njiani na kurudi nyuma.
Songe mbele pamoja.
Songe ni mbele wa Kristo. Tukishikana mikono tuvikwe nitaji mbele ni mbinguni kwa Baba. Songe ni mbele wa Kristo. Tukishikana mikono tuvikwe nitaji mbele ni mbinguni kwa Baba.
PJ Kes.
Ni wabona shaka roho wa Mungu na mia mwanangu tulia. Nipona wejuzi jana leo na milele na mbona wahofu. Wajua kwamba wewe ni mrithi wangu wa uzima, uzima wa milele. Tulia, tulia, tulia mwanangu naomba tulia.
Katika malisho ya majani mabichi
unilaza,
unilaza kando kando ya maji matulivu.
Uniongoza,
uniongoza
katika nyumbani mwako
mwaka
milele.
Unipenda mbele
unachungaji
mchungaji wangu
tukisitosita
chochote. Katika malisho ya majani mabichi
unilaza,
unilaza kando kando ya maji matulivu.
Uniongoza,
uniongoza
katika nyumbani mwako milele.
Watu hawa wanazungumzi ya farasi. Sisi tunajivunia jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Ushindi, ushindi, ushindi ni jina la Yesu. Ni Yesu,
ni Yesu,
ni Yesu peke jiwe kuu, jiwe la pembeni. Likitwa mambo yote ni sawa sawa. Kila goti litapigwa kwake siku ya hukumu.
Sema wasikie.
Kila goti litapigwa kwake siku ya mlimayo.
Hey, ngoja kwanza, ngoja kwanza. Wait a minute. Wait a minute. Watu hawa wanazungumzia magari. Watu hawa wanazungumzia farasi. Sisi tunajivunia jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Ushindi, ushindi, ushindi ni jina la Yesu. There is no other winning, no other name that is bigger than the name of the God that we serve. So as I play this tune, I want you to sing it with me from the top again. Come on, Amini.
This is the Adventist Sabbath Mix with DJ Kez Kenya.
Believe.
Music redefined.
I want you to sing with me.
Grace amplified.
Hey, Sema, let me hear you.
Watu hawa wanazungumzi ya magari.
Watu hawa wanazungumzi ya farasi. Sisi tunajivunia jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Ushindi, ushindi, ushindi ni jina la Yesu. Ni Yesu,
ni Yesu,
ni Yesu,
ni Yesu,
ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni
Yesu,
Yesu,
ni Yesu peke jiwe kuu, jiwe la pembeni. Likiitwa mambo yote ni sawa sawa, kila goti litapigwa kwake siku ya hukumu. Sema wasikie, kila goti litapigwa kwake siku ya mwisho.
Yesu,
ni Yesu peke jiwe kuu, jiwe la pembeni. Likiitwa mambo yote ni sawa sawa, kila goti litapigwa kwake siku ya hukumu. Sema wasikie, kila goti litapigwa kwake siku ya mwisho.
Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni, ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Mji ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Nitasikia kuulizwa kwa ustadi.
From the top once more. Ina lazima tutapula from the top. Redemption Ministers, kisha nikaona. Hey, if you're having an amazing time, nipe likes pale chini.
Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni, ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni, ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Shuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Nitasikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi.
With Mix with DJ Kez Kenya. Music redefined.
Tende.
Grace amplified.
Maliza kazi yako wana wa Mungu.
Listen.
Dunia yote ikatiwa giza kubwa kukata tamaa. Ndipo nyota ya asubuhi ikaonekana. Ndipo tarumbeta zikasikika kote, mwana wa Mungu aja. Nipo tarumbeta zikasikika kote, mwana wa Mungu aja. Walipo maliza kazi yao wana wa Mungu, dunia yote ikatiwa giza kubwa kukatetemeka. Nipo nyota ya asubuhi ikaonekana. Nipo tarumbeta zikasikika kote, mwana wa Mungu aja. Nipo tarumbeta zikasikika kote, mwana wa Mungu aja. Mbingu itambue kwamba mimi ni mwenyeji wa makao.
Mimi nani?
Maana katika mji huo sitanyamaza, mimi nitaimba. Ala ya mziki nipewe tarumbeta, wa mbinguni wote wakishangaa. Kweli hawa ni akina nani? Wanaimba nyimbo za ushindi. Mbingu itambue kwamba mimi ni mwenyeji wa makao. Maana katika mji huo sitanyamaza, mimi nitaimba. Ala
muziki nipewe tarumbeta, wa mbinguni wote wakishangaa. Kweli hawa ni akina nani, wanaimba nyimbo za ushindi. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitole kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitole kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache.
Twendeni tukavune,
pia weka tayari.
Twende kohe.
Twende
nitukavune, pia weka tayari. Nini utakayefanya kazi hii?
Unapoka ukilalamika.
Nini utakayefanya kazi hii?
Unapoka ukinungunika.
Na ukijua kwamba muda umeyoyoma,
ungepoteza wakati.
Na ukijua kwamba muda umeyoyoma,
ungeacha ulegevu.
This is a big tune, one of the most important songs that the youth can sing. Wakati uko na nguvu right now, as you have all the energy, make sure you're doing God's work. Make sure unaisukuma, kwa unaisukuma, unaisukuma kabisa. Check out Vach Media and sing with us.
Sitaweza imba tena. Sauti yangu bado ina nguvu, naweza kutangaza injili. Najua wakati utafika, sitaweza imba tena. Najua wakati utapofika, nitanyamaza kimya. Sauti yangu itatoweka, nitaporudi mavumbini. Nitawezaje kunyamaza kimya? Sauti yangu bado ina nguvu, najua wakati utapofika, nitanyamaza kimya. Sauti yangu itatoweka, nitaporudi mavumbini. Nitawezaje kunyamaza kimya? Sauti yangu bado ina nguvu.
Amerika. Kwa miaka 38 bila tumaini nalo tegemeo, hadi sabato moja yenye mibaraka alipopita Yesu akamwona. Ni sabato isiyosahaulika, ni sabato isiyosahaulika.
sifa na utukufu wake. Yeye ajua shida zetu, tumsifuni Mungu. Kwa jina lake tuwashinde. Sifa na utukufu wake. Yeye ajua shida zetu, tumsifuni Mungu. Kwa jina lake tuwashinde.
This one is one of my most favorite tunes ever. Listen to this one.
Leo ninatoa shuhuda tosha yake Yesu Kristo. Yale amenitendea mimi siwezi kueleza. Sitalalamika kamwe. Nikiwa na Yesu chini ya mabawa yake. Ni furaha tele tele tele. Mahitaji yangu yote mimi nimekirimiwa. Ewe rafiki sikiliza ya kwamba Yesu ni mponya. Nawe uliye na dhiki kweli utafarijiwa. Nawe uliye na shida zako zitatatuliwa. Leo ninatoa shuhuda tosha yake Yesu Kristo. Yale amenitendea mimi siwezi eleza. Sitalalamika kamwe kamwe. Nikiwa na Yesu chini ya mabawa yake. Ni furaha tele tele tele. Mahitaji yangu yote mimi nimekirimiwa. Ewe rafiki sikiliza ya kwamba Yesu ni mponya. Nawe uliye na dhiki kweli utafarijiwa. Nawe uliye na shida zako zitatatuliwa. Tunaimba
sifa na utukufu wake. Yeye ajua shida zetu, tumsifuni Mungu. Kwa jina lake tuwashinde. Sifa na utukufu wake. Yeye ajua shida zetu, tumsifuni Mungu. Kwa jina lake tuwashinde. Tunaimba sifa na utukufu wake. Yeye ajua shida zetu.
Peke yangu sitaweza safari ndefu ya shida. Peke yangu sitaweza kufika Yerusalemu. Peke yangu sitaweza safari ndefu ya shida. Peke yangu sitaweza kufika Yerusalemu. Nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia. Safari njema na Bwana, nahodha wa roho yangu. Shetani yukando yangu, kaniweka hatarini. Moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu. Nahodha wa roho yangu.
Oh my goodness.
Nahodha wa roho yangu.
Atupe nguvu.
Nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia. Safari njema na Bwana, nahodha wa roho yangu. Shetani yukando yangu, kaniweka hatarini. Moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu. Nahodha wa roho yangu. Nahodha wa roho yangu.
Wow, thank you so much guys for joining me today for our Sabbath live stream. Thank you to everybody who is watching me from Facebook. Thank you to everybody who is watching me from TikTok. Thank you for everybody who is watching me from Instagram. Thank you for everybody who is watching me from YouTube. Ni wapi nimesahau? We are live on all platforms for the glory and honor of our God. Asanteni sana to everybody who is tuned in. I love you and I appreciate all the support. Thank you for all the likes. Thank you for all the comments. Even though tunapeleka the message and the gospel to the farthest ends of the earth. And if you have been happy and you have been blessed by this session today, I pray that you take the same energy, the same blessing to those people who are watching us from, who are not here watching us. So, mimi ni mwa commission. The way God has commissioned me, and I'm passing this commission to you, that anywhere you go during this week and during this Sabbath, you may share this love with all the people who are watching. We want to say a word of prayer so that we close our show here today. And we ask that God may keep us safe until next time. All right? Remember, we are live every Friday from 6 p.m. On all my social media platforms. That is DJ Kez Kenya everywhere. For those of you who are watching me, come on, just subscribe to my YouTube channel. Please go subscribe there. There's amazing things that are going to be coming very soon. Hi, Tuombe. Thank you, Heavenly Father, for the amazing time that we have had here. The more than an hour that we have shared, the music, the love, the spiritual nourishment that we have gotten, Father, from you through this music. As we close this show here today, I pray, Father, that you may go with your children until we meet here again. You may keep them safe. You may bless the work of their hands, Father, Lord. And you may continue, Father, Lord, to shine your light in their lives. Thank you, because we love you and we bless your holy name for everything that you've done for us. As we, Father, Lord, go to our normal jobs, Father, and doing everything that we would love to do, Father, Lord, may we be a light that shines. May we represent you, and may we shine, and for the world to see you through us. May we, Father, Lord, as the youths continue to do your work, and any other person that is watching this live stream, Father, Lord, we bless your name and we glorify you, for it is in Jesus' name we do pray, trusting and believing. Amen. Asanteni sana for everybody who is watching. May God bless you. We end the show here today, but remember, we will be live tomorrow on the Bold Living Show with DJ Kez Kenya. Make sure you tune in on all social medias. God bless you.
Sitaweza safari ndefu ya shida, peke yangu sitaweza kufika Yerusalemu. Peke yangu sitaweza safari ndefu ya shida, peke yangu sitaweza kufika Yerusalemu. Nipe nguvu za kushinda, majaribu ya dunia. Safari njema na Bwana, naodha wa roho yangu. Shetani yukando yangu, kaniweka hatarini. Moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani ya